wakati na batini sonse abinda amase itunda tumweba somulunja kuma umusumba malunja lunda tutasaba vya birunja bituwa yukwe musambu kwefe mukemwa chimba mutinga na nchimulwatu mweba zana manji chiyampa tuza na bakakaba nini ni mwana wani nanga sobola yange muzise viki na msufu matala batami oguyuchi ziza na bachawa veda manji sombu inze sobola bona na bazole zole mbafuga neba zana omukade mama okuzara na yore nosomisa mfunile winji ya ula yandiride koku kange ya kola telisha kore labio na mukama ya gavulu labio ya gava umu umu zemi limbe la mura kwa uda uda wa sanzo kunyora bona mwenyevu mbingira mweli kwa shawa jovale jora kampa wakulu zechinsa vata waza magisi okukumire visivu kukukula unsitili mutufu chifune dunia ne wono jivunanza kamba umakonja wa mweli nchombi mahi ateno kuhune sisi chasanyo ngavuli wantu danonori ya kumahi chivira chivinyo kubakazi sote wei wala na we mwami okushayi wa shantisa ya nasi obanga suze mdunguli njini nawe mbola vyaba ole hankumo na esa suza mkoye shinene okushayi wa shantisa ya nasi kusengula na vama kumitala omulala galula shisi chenjini wentisa ilio jituona kakusayi echigambo chomu kwano shinovu osanga na wakadiyo matu magumo geze utajama mtwebe kulikutembo andate kunjini zengu itaku kwa kisago mkubo okukigwa ketna kikate waba choko chivona bie ya terasima nosika zengu fao inyini sisinka nyengu mkumitego na mchivuzo show shao ya uwa na ya nukuza usungu usufu nisiwete ne mfukile kolu yona sitani jenyini omtabazo ebitare ebigumu awaba omukwano kuyisha naku era atabalawo olutalo lwenyini butabangu kolidde mbeli ndaba awo webubaye afuna essanyu era abeera musesa wandasi omutego gwokwasa mumulira akuma fuba obe mugumu mukukemwa tutambula omuduuli atuziga ate munnange musajja wandasi obukodi abana nkumu nga akikola olaba ayita mumikwano jennyini ono gwabbira ku byamanyo ndaba batuyita nyeludda mupata wakati mbuvumunga ensalo emuwala kamera kasera kandasi mwobukyayi bwefuza essanyu ng'ofukumula ebisongo mbenkumu ndaba bannange mu lwatu lwennyini ebyamamu byanjadde mbangi zentoliza sitaani zennyini logologo mpe engoma zino olutimbe lw'ekisenge kyammwe olusazi laba abalingiza bano ku bbali babaliwo bakutte ku matama saate kuba muwaite ennaku ne mubbende kamyoya ntiwulira kuli bakuswalira mu jjira nga tujjukira lwe mwali ku mutego mukulaja n'oli ku byamuyasa ne mwesama ne buziisi yonna oo omukwanaganza kyokunsitama ku kyoto kwennyini kibugumiriza kyekisooka ngoyoto kiddirirwe kimanya sembera we guli kino kiremye banja okuyiga oba wenja ssanyu lya lubeerera ekitabangako wano wansi wa njuba era gwaliyigga kyenkumatiza ebitandika omukwano mbiike nti weebuwe bakulimba ku bbali wakati mukiwomereza ekinyufu ne muyingira omukwano mu ssanyu eribeerera essanyu ekifune kwe kusembera ekyoto ng'oyota bwe kisooka ekibugumiriza ekinyufu sugwiyong ngira komu febabe dala mwabambiro so kuse nsawe tukira omukufuna nchono kwoko ya kufukise tute munange nomupyo inja ulozero buba kukuri ya soka kutona ngano mpya ise mukutona tewali kuwa na mirembo choko bacho chicha jeteti chawe utujokile jute manini seje utumankumu wakusinzi ya kuntegera injini eyo yokuwe wacha ingaruma usisinkana na bachara mulirabo mabatandise kuyiga kabisi mbore vilo senkumu mwana atamina mkwe kuona echipe shumulimba winjini kubanga chuchigambo mkwano atuchigatamu kabisi kubanga kusesa kutaya senyavo omrara wakubya bugagga waka byemukolerete ebbanga ekwanvu najjayo noona nayasasebo nakukalenda y'omukwana yalise olaba bamalirira kutta kwennyini okusaanya obulamu nga kigumu sebeeriyo abakufuula emmere obukyayi bwefuza essanyu omulala kuba mukaddako kennyini n'aganza wa sipiidi okulumya n'agwanekwata gya mukitiki ng'agwira nati n'olaba ettabu n'okusomoosa muze gwankuma fazali ye azikwa ebiwunda ebbeyi bwavi waawadde mbugamema n'okwoleka ensi wakkulu essubi gwebba omuntu wofuna n'okufiirwa kubaawo ku bbali kale n'obukyayi bwe buli entebe kalenda y'omukwano bwekoma ataayi kyatteeka omuntu wofuna n'okufiirwa kubaawo ku bbali kale n'obukyayi bwe buli entebe kalenda y'omukwano bwekoma jjukira essanyu teribeerera ndaba omukwano luba lugendo lwa nsozi ko n'ebisirikka era woosotya eriyo n'ababi abakenga ku bbali kaleko ogwingira kimazire ntyobeera okutte mu ddene okuteregenya entambukwa buwune buzibu obwa buli kala okuganja n'obukyawo embiike kibiri omutonde wennyini kale tewali nsonge beekoza binene mugumaagumanga mutyo mwejjusa gwejjukira engambo mutuli wandase naye ati kwoyo kubanga olaba ekyendasa ekimwambula ennyota eyesirikiddaawo yakira newandika oyo bw'abanga ayita ekitwakiwunzisessebo tekitegeeza kubulwa kkubo eri ekisinda ekiraalo gye kiri nyimbyesekubiira mu njuyi bino bibeera ludda na ludda mbaami ne mbakyala yonna ze ndiwe bukunja mweraba bakulu www.mp3ugandanmusic.com